Boa tarde, music.
Bubble flow. Man said it's a left off.
Nawa, salam, changash, pepas, nizam, fazam. Weka, leta, pepwa, pesa, pepwa, police, nizam, fazam. Wego nasema siwezi kupita garoka, kaka. Wego nabana lakini siwezi kutoka, kaka. Mengi nafanya na pia na channel equity, pasta. Na bado bambana kabisa siwezi kujoka, kaka. Wana tapa, tapa, shawa, acha, acha. Na vyo nata, nata, kwenye viti, sasa. Kila oma, chata, waya na wachapa. Nite yudu, maemu na wangata, ngata.
Summer.